Andiva, tshambe, ayoziva jonga, anyanga. Oh, banona, ah, sananzo kwazi, no athuze kahamba.
Wash away. Wash away.